Ngikhumbula wena ngiyakhala ngaphakathi uthando lwethu alupheli sawubona mngani wami ngikhumbula zonke izinsuku zethu sithokozile busuku phansi kwezinkanyezi izandla zakho zangezami ngizizwa ngiphephile angisoze ngakukhohlwa ngisho noma uhambe imizwa yami yohlala ngifuna wena njalo
don't you forget me yeah I was happy when I was with you don't you forget me yeah
ngiyohlala ngikhumbula ngiyakhumbula imvula ehleza phezu kwethu sithokozisa ngoba umnandi besikhathi sethu eparkingini lapho sikishe sibanjwe khona ngihleka nawe izuthando lwakho
don't you forget me yeah I was happy when I was with you don't you forget me yeah
iyohlala ngikhumbula Uthando lwakho luhlala enhliziyweni yami akusoze kwaphela noma izinsuku ziphumelele ngiyohlala ngikhumbula wena baby ngiyakhumbula
Forget me, yeah.
You're shining cool.